maanta ay bisha tahay 29 bisha koowaad 2017 ilaahay fadligiis iyo mahadda alle waxaan noo soo gabagabeeyay imtixaankii semesterka koowaad ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 imtixaankaas oo ka qayb qaateen arday dhan 400 arday oo ka diiwaan gashan jaamacadda bariga afrika qaybta gaalkacyo oo soo dhamaystay semesterkaas programkii waxbarashada laga rabay ardaydaas waxay ka kooban yihiin bachelor iyo degree iyo diploma isku jira weeye oo heerka degree uu badan yahay ama bachelorka waxay ka kooban yihiin 5 kulliyadood oo kala ah kulliyadda shariicada iyo daraasadda islaamka kulliyadda computer science kulliyadda community development kulliyadda business administration iyo kulliyadda health science oo ka kooban nursing iyo public health iyo medical laboratory ilaahay fadligiis weeye in ardaydaas imtixaanka fadhiistaan ayagoo gaalkacyo jooga annagoo kalsooni ku qabna cilmigii aqoonta ay barteen imtixaankaas si wanaagsan loogu bilowday 12 bisha maanta 29 noo soo gabgaboobay jaamacadda bariga afrika qaybta gaalkacyo waxay u taagan tahay inay bulshada gobolka mudu ku dhaqan ay ka haqabtirto aqoonta sare dadaal iyo juhdi dheeraadana way ugu jirtaa arrintaas tacliintana way sii wadi doontaa muddo yar kadibna insha allahu tacaala ama 4 bisha February waxaan dib u bilaabaynaa kooraskii labaad ama semesterkii labaad ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 oo kulliyadka ay socon doonaan arday cusubna admissionkooda waa loo furay wixii maad waa la qaabilayaa jaamacaddu waxay ku dadaalaysaa inay ardaydaas ma arday wadankooda iyo naftooda waxtara dhibaatooyinka badan ummadda haysatana ka saara u diyaarsan inay bulshada iyo baahiyaha ay qabaan ka qabtiraan kagana maartay nastaan dhibaatada safarka meel fog wax loo raasado aqoontii meel fog ka heli lahaayeen ayaa gurigooda loogu keenay inagu rajaynayna horumar badan aan sii samayno muddana jaamacadda ay shaqaynaysay arday badan soo saartay kulliyadda kala duwana haddana ay diyaar u tahay insha allahu tacaala marka waalidiinta iyo maamulka iyo dadweynaha dhan waxaan u baaqaynaa in la garab istaago aqoonta iyo tayagelinteeda cidii maartay tayada aqoonta ku dadaalaysa la garab istaago ardaydana laga soo diiwaangeliyo jaamacadda iyo waa saaka aqoonta ee ka jira gobolka waa jizaakumullaah khayr.